finally man you're the one touch. Kubanga banji bambenya mu fast stuff. Naye wankubila was an easy papa. Hey, baby zi papa. Tulimu miyake yali one night. Kauli wezu kuka you are my first sight. Kekwe wakule loke zali zai zai. Hey, baby zi zai zai. Ene wange nasiba yo. Emwezi kumo wange za mubanda. There's no way.
Chimanye yekwe kantu kange. I'm gonna celebrate you like Christmas. Kinda kupendo ite Jesus. Lelo keto nye kwake kwake. Chimanye yekwe kantu kange. Wamala yote kuwama nye kwa chigata. Nina wete taka data. Baby baby na kudata. I don't believe in God. I don't believe in Jano. Nesawa kumanga wanji wa menya mufasta. Na ye wankubila waziri zipuapua. Hey, baby zipuapua. Tuli mumia ke yali one night. Kauli wenzu kuka you are my first sight. Yekwe wakula loke zali zai zai. Hey, baby zai zai.
Wambala yonze kuboma nyigwa chigata. Ninawe seta katata. Baby, baby, nakutata, nakutata. I don't believe in God. I don't believe in God. Say, nasabaluka.